abu umama moy lakentaluy tudda yepp nu hajlan moy turam yonent bi dane amna yaari tok yo xamne bo gënal yalla ci mbolem xeyati tok yi amna itam yaari saawu muy ñaari jeexit ndeggu yo xamne ñu gënal yalla ci mbolem saawu yi yaari tok yi yalla gëna sopp moy bëpp joy param bañ toru ngir ragal ko mom yalla ba ca dess nak moy ku doon jihad ci yoon yalla ba tok dara tam toru yaari tok yoyu yaari saawu yi mom moy nit ki dox ak tankam ci jihad ci yoon yalla ak jeegi ak ndegoom jëm ci julik farata ci julli farata yi moy yaari saawu yi.